VirginMusics.com.
Oh my cho cho cho, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do do do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazo, wani poza na juisi ya maini. Yeah, yeah, yeah.
Kwengine so need for your love, si yo need for your love. Kwengine so need for your love, I swear baby. Eje, uko moyo ni for your love, moyo ni for your love. Uko moyo ni for your love.
Omo eje,
ade, mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga ili,
abe,
nikimuitaga imo.
Ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga ili,
abe,
nikimuitaga imo. Kwake ya mningoi peke, only you peke. Moyo nuko peke. Let me sing
for you. I like you baby.
Omo jeje,
I like you baby.
I love you baby.
I like you baby.
Let's try. Nimefungua lebo na yendo festival nimemsaini. Goma tebo kwa tebo, vijicho vya wanga tumevibaini. Aona mida kwela nshushe farai, ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawe. Onawe unanilipa kabla ya tare, miakili ya juu bado mchanga sijabale. Onawe
ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga ili,
abe,
nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi, mtanga ikasana, anaitikiaga ili, nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi,
VirginMusics.com.